Exclusive from ZTeam.com.
Del Corey's Vapele, professional music.
Yeah, let's get it one more time. Let's go. With the team. D-O-B-E. The brightest of all season.
Frenzy police awara leta patata patata bambulita beshive na history yande ko ya tambile kamwe subale pete pano kuludaka mukamba mose jae wale pakafuaka wefu son twale pashimalia polish yali posta tukwela bamulea pale ba plomo piece to piece never yekana to piece to piece
it's not easy muno kuba upcoming to let you life wala muni bo upcoming tatuale mfuku lifata kura nishina tupone na poka ilo ya ikala. Very nice be my witness. Mr. Adke Muni for so the greatness. Ha! Ile time wale pampa mo shara konkele kama na levi kama.
Namba pa ni flavor tu wananga koma dance. Nime chua tatu wapa pona chance. From 2019 kakombe kamona fiamu ya itini. Twele tunguluwana bamshala. Uwai mwono wa mano uyo bamshala.
Delala kumasala ya isa poka. Iyo ni biz na yo ya isa konka. Kalaifi pala then kasa chinjelo na mbo kuibo tintini ninja.
Twashleva pela mosquito dance vashana. If you ashlef shama shows baza kwa buwana. Wale anish toba na booze we smoke wana.
It's funny how we futapitile. Na wale tuishka once if you wapa pile. Wakantile mbala ngeskile. Mwono fio mpile.
Sada babulisa mkuchafi na tupu minge charo chonse. Oya mpu, oya mpu. Danzi ya nyutu wabaretele. Alfa panono fisho tri shwa tri street fiat wa isai paya.
Fewale telekas papalef. Punish solwezi wush kwa kasu papalef. Tulefu ma stage kabobwa. Kanshinish kapwa na makis kabofa. Hati machibulo kabasungu. Glop blip mabane mokwa tivasungu. Eusha vale tupela chila tuleti. 21 hours olo tuwapu tatogeti. Jevele na papale pedo down. Pasolwezi pepi sana nana pandolai. Tulefika baluba ya poka. Bebele checking aka jupainga na ronga.
To perform in emu 9 province. Nikusi kote tu hapo alo wenish. Gani kuchipote kwenye tekulanda. Kasama mansa na pati samba. Kusha na foku ya bulodi cha ulanda. Taxi di live ya tolevo fakenendo. Ewa lengele tuishi wa ulendo. Ngekweba mulu mendo. Yali kuselelo mshu kwa shenindo. Na maulufu hapote tuwa kwete. Feligu pandike feo tuwa kwete. Wale mekesha kajina wale njikwete.
Cheshu kwa mkamba King Ruga. Hatulanga boss PK uleti zunga. Andanya hapa twalingila mu business. Yote filia music yari useless. Yangu hapa somo nefu tuwa kwata. Mbiaba nesu bafi nenu kide mwasata. Na nomba tulea kwa koko. Hapei for example beta pop pop pop.
Usangati hapa tuwa kuchalo. Kalanda ne kem in zona lipalo. Agat kaza hapa ni vum vum. Mbekina hapa wansta fem fumu fumu. Phone from Bonfia, ni three brother. A bunch gonna live life in my brother. I don't fake my life like I used to. A big thanks to Mukamba Maktu. When it depends, okay, let me appreciate you. We inspire the new generation. Send your bodies up a nation. The money my guns, the more yako safie. Kumoko life, the color not if kwefio. No
poison, no poison. 2% in 198. Yo, senior man, big primo. Have a dupe panza. Honey, daughter. Zero four, Tadek Kazar, was himself, cheese, met Maradon, Hadeke, King D, hey, Paji, Omaniga 66, one blood, Jem Jem, mining, Ben Bella Concrete, Mr. Venom,
Lisa One,
Junior One, Rap Tink, King Des, Vasilatimwe, Wemia.
Exclusive from ZTeam.com.